ko wihebye ukababara umutima ibitekerezo byawe byose bikemeza ko wiyahura iminsi irakugose uherawe n'agahinda icyerekezo cyawe nacyo bibagiwe n'uwakuremye jyewe ukubwira nshuti yanjye ibihe bibi nk'ibyo hari ubwo mpura nabyo ariko ntibinkingije nizera Yesu nkamubwira ibinduhije byose ngafata kuri we rutare akanzinira nk'ishima uzajya rimwe tugira aho tuzataha ahera gusa tuzaba mu munezero imbaraga z'umwijima Yesu azazikuraho twibere mu mahoro ibihe byose iteka uzajya rimwe tugira aho tuzataha ahera gusa tuzaba mu munezero imbaraga z'umwijima Yesu azazikuraho twibere mu mahoro ibihe byose iteka urababazwa n'iki kuzinzari yacu iyo umubisha yadutera ntabwo tuzarambarara yaraneshejwe na rutare rw'iteka iyo mvuze izina Yesu abadayimoni barahunga ntacyo nzatinya kuko muri njye higanjemo imbaraga mpabwa na Mesiya mu buryo budasanzwe izina rye hose aho nyuze ngenda ntafite ubwoba Satani n'ingabo ze bambona bakampa inzira uzajya rimwe tugira aho tuzataha ahera gusa tuzaba mu munezero imbaraga z'umwijima Yesu azazikuraho twibere mu mahoro ibihe byose iteka uzajya rimwe tugira aho tuzataha ahera gusa tuzaba mu munezero imbaraga z'umwijima Yesu azazikuraho twibere mu mahoro ibihe byose iteka kubwira nshuti yanjye ibihe bibi nk'ibyo hari ubwo mpura nabyo ariko ntibinkingije nizera Yesu nkamubwira ibinduhije byose ngafata kuri we rutare akanzinira nk'ishima ntacyo nzatinya kuko muri njye higanjemo imbaraga na Mesiya mu buryo budasanzwe izina rye hose aho nyuze ngenda ntafite ubwoba Satani n'ingabo ze bambona bakampa inzira dushime twese kuko rwose dufite umuregezi ugendane nawe muri byose nawe uzaguhangara iyo misozi ubona imbere azayikuraho iteka agahinda gashire twigirire umunezero